got a question, me, I got no time. You wanna know why? Let me tell you something. Maisha invitation, my guy. We only live it once, limitation sky. Mungu anamfungulia kila night tight. Chatabia kuchukia watu wokaid. Na habari za Kardashian paka sepit. Nani kakutuma toka hapa chekit. Na uo mdomo tautia soul tape. Don't you ever bring a trouble on my doorstep. Umeziba njia, ntaku surprise. Shame on you, ntaka kutuangia size. I believe what I see with my own eyes. Taki mtu aje kuniambia otherwise. Killer or be killed, don't think twice. Chekecha chance, roll your dice. Let me give you a little piece of advice. Kila kitu cha dunia na kuja na price. If you want some, come, you can get some. Kipita bila salam na kuwa sanam. Kireta vita ujue vita tamwangika dam. Watu nataka kuishi maisha ni matam.
Si bora usionge. And I mean no Izo za kuleta usinlete. Bad vibes, bad energy. No, don't kill my day.
Makuwa sana passion with you shrine. Nalo natafuta attention to shine. Verification, application sign. Nakuja na dedication kunshan. Wame make wish. Na maombi wame send. Wanasubiri tushuke. Wame cast end. Kwa bahati mbaya Mungu ana mambo mengi. Yapokea dua zao. Bado ziko pendi. Zamani mvaa katakeu na mtu anishai. Na we unavaa chupi kichwani kabisa ufai. What it got into you man, I'm terrified. Haundo change you tuwana be a funny guy. Kama jana bwana sin mengi ya ba. Niko na Mike bear kimbe na fata. Mtu kanivaa naanza kubwabwaja. Na shangaa hata simjui ujama.
Exclusive from SureLoaded.com.